Yeah.
A main switch production.
Saru.
It's crown, baby.
Those. Saru ameletaka those. On toes. Stand up on toes. I'm grown. Maturity on top. I'm dope. Applause. Nimekuja na ingine na tisha na this time mekuja kutesa. Wana ningoja kwa dirisha, juu wanajua mlango stabisha. Nimekuja kuwakilisha, wale wasanie wajaskika. Cheki venye na babaisha, industry najua nimefika. Nimekuja na mbogia ghetto, mkiona hivi mnajua si safe jo. Najua sija kuja kunego, nimekuja bista, wataka record. Nimekuja na punchlines, ni mistari machua na siya kitoto. Nimekuja ku air tech, nimekuja kuteko vango maza local. Nimekuja na fujo, nimekuja na pressure jo, nina mioto. Najua mini ndenga na mindo kusema jo, nimeleta joto. Tapata kahoma juu ya hiyo tension jo, mtapoteza vocals. Nangori vinoma jo venye na speed jo, mtawacha utoto. Tawacha ulocal, it's high time tuende international. Tawacha upoko, joy dime ramwe na kufanya mtaro tu. Utabaki msoto, utabaki umebitu natoa kaharufu. Usha uwa ndoto, you homeless and you have nowhere to go. Those, saro meleta kadoz. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause. Dose, sarome le chaka dose. Sarome le chaka dose. Dose, sarome le chaka dose. Sarome le chaka dose. Huko ni kumoto, huko kumechill, huko kuna joto. Huko ni kushoto, sa tuende kulia huko kwa wanoko. Tupige mafoto, tupost kwa seme tumeanza show off. Tupita kwa soko, tufanye ka window shop peki chokosh. Mashina bamba, inataka ujanja, inataka ukairada. Utapata maskando, lebu jihandle kabla ukufe kwa kamba. Tabidu mehustle, utoe jasho, wacha kwenda kwa mganga. Chorea hizo vako, juhaidei, joso venye mola mepanga. Asike mnanitaka, jumeni hata minjo yenu dose. Naleta mikasa na wapadawa nyingi overdose. Na harufu safi marashikali ina choke your nose. So smell my shit and swallow your beef cause I'm your fucking bones. Na stick on your lane, I get you some lens, nge uni zoom vifiti. Go like, comment and share post zangu pale IG. Jumini mtoto totole nmeweza na siringi. Nisaru moto tiambali si deal na mashilingi. Those, saro meleta ka dose. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause. Dose, saromele taka dose. Saromele taka dose. Dose, saromele taka dose. Dose, saromele taka dose.